halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 15ka bisha February sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Waa lagu xasan yahay in dalkaani doorasho aado in laga wada heshiiyo laga wada xajoodana waa sidii loo baahnaa in marka kulan Google Meet ah oo golaha wasiirrada isugu yimaadaan oo kala socda qaybaha dawladdu waa arrin aad u wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliya qanaaneysa soo dhaweynayso. Dhanka kale, natiijada laga fili karo kulanka arrimo aad adag oo maaragtay ay kala kaceen madaxweynayaashii ayaa meesha yaalla.
Kaasi wuxuu ahaa Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University oo ka waramaya waxa laga filan karo kulanka Saaka la qorsheynayo inuu magaalada Baydhabo uga furmo wakiilla ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya. Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda Masar oo ku dhawaaqday inuu fashilmay wadahadalkii biyo-xireenka wabiga Niil. Sidoo kale waxaa dhageysan doontaan dalka Australia oo qaybo ka mid ah xayiraad lagu soo rogay coronavirus dartii iyo saameynta uu ku yeelanayo masaajidada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida iyo Falastiin. Ahmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulankiisii ugu horeeyay la yeelan doona hoggaamiyeyaasha todobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha roon Jimcaha. Kulankan oo noqon doona mid muuqaal ah oo dhinaca internetka ah ayaa looga doodi doonaa xanuunka coronavirus, dhaqaalaha dunida iyo sida loola macaamilayo Shiinaha, sida uu sheegay Aqalka Cad. Aqalka Cad ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in kulankaasi ay ka qaybgalayaan wadamada dunida ugu horeeya dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda uu fursad u noqon doono madaxweyne Biden oo kaga doodi doona qorshaha looga adkaanaya coronavirus iyo sidii dib loogu dhisi lahaa dhaqaalaha dunida. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale xoogga saari doona inuu qudbadiisa ku xuso sida dunida ay uga jawaabtay xanuunka COVID-19, soo saarista tallaalka iyo qaybintiisa. Sida uu Aqalka Cad xusay, waxaa kale oo madaxweynuhu ka hadli doonaa sidii la iskaga kaashan lahaa mustaqbalka xanuunada faafa iyo sidii loo dhisi lahaa awood heer dal ah iyo samaynta maalgelin loogu talagalay caafimaadka. Biden oo ah madaxweyne ka socda xisbiga dimuquraadiga xukunkana kala wareega madaxweyne jamhuuri ah 20-kii Janaayo ayaa doonaya inuu muujiyo oo dunida tuso dib u soo celinta xiriirka ay la lahaayeen caalamka Mareykanka iyo hay'adihii caalamiga ahaa kadib 4 sano oo xilka uu hayay madaxweyne Trump. Ciidamada Siriya ee Mareykanku uu taageero ayaa ku wareejiyay dowladda Ciraaq ku dhawaad 100 qof oo looga shakisan yahay inay ka garab dagaalamayeen kooxda ISIS, sida VOA da uu sheegay sargaal gudaha jooga. Sargaal sare oo ka tirsan ciidamada SDF oo codsaday in magaciisa la qariyo sababa la xiriira xasaasiyadda arrintani leedahay ayaa sheegay in wareejinta dadkani ay ka dhacday xuduudda Ciraaq iyo Siriya toddobaadkii hore. Dhammaanba dadka dowladda Ciraaq lagu wareejiyay ayaa u dhashay dalkaasi, waxaana muddo lagu hayay xabsi ku yaala waqooyi bari ee dalka Siriya oo ay gacanta ku haysay kooxda SDF. Afhayeenka militariga Ciraaq oo lagu magacaabay Yaxya Rasuul ayaan ka soo jawaabin codsiga VOA ee arrintan inuu ka hadlo ah, balse ila ka tirsan hay-adaha amniga Ciraaq ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee AFP axaddii shalay in ay gudoomeen maxaabiis reer Ciraaq ah oo ay kooxda Kurdishka ee Siriya ay gacanta ku hayeen.
Mahadsanid Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku bilowna maanta oo ay bisha 15ka bisha February waa maalintii uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo sheegay in ay kulmaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyadu si heshiis looga gaaro qodobada la xiriira doorashada Soomaaliya ee la ysku mari waayey kulankii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb. Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay ka magacaabay guddiheer wasiir ah oo ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada oo soo gudbiyay xubnahooda guddigaasi oo la filayo in saaka shir uga bilowdo magaalada Baydhabo. Haddaba maxaa laga filan karaa kulankaasi la qorsheynayo saaka inuu Baydhabo ka furmo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan amurahaasi ku eedeysa.
Inkastoo kulanka maanta oo ah mid ay beesha caalamka culays ku saartay madaxda Soomaalida, kulankaasi ay isugu yimaadaan si xal degdega looga gaaro muranka la xiriira arrimaha doorashada, ayaa markii ugu horreysaba waxaa culays uu ka yimid in la isku raaco goobta lagu qabanayo. Madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii ugu horreysay kulankan ku baaqay ayaa sheegay in la isugu yimaado magaalada Garoowe. Sidoo kalena madaxweynaha Puntland ayaa dib u soo laalay isagoo sheegay in kulanka lagu qabtay magaalada Muqdisho. Ismirwaagaasi kadib ayaa waxaa shalay ra-iisul wasaare Rooble uu magacaabay xubno wasiir ah oo ka kala socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo saaka la filayay in shir uu uga furmo magaalada Baydhabo. Agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu ayaana baahiyay xubnahan cusub ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay.
Markii uu xeeriyay mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka iyo u gobol xaaladda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Qodobka koowaad, magacaabid. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir.
Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa gaaray magaalada Baydhabo halka kuwo kalena la filayo in saaka ay tagaan. Guddiyadan heer wasiir ayaa la sheegay inay dooda ka yeelan doonaan arrimaha la isku mari la'yahay iyagoo maamuladooda matalaya, kadibna waxa ay diyaarin doonaan ajendaha ama qodobada looga doodi doono kulanka weyn ee ay isugu imanayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxweynayaasha maamulada dalka oo ka wada qaybgeli doona kulankaasi. Haddaba rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in kulanka saaka uu horseedi doono xal laga gaaro muranka doorashada Soomaaliya? Waxaa su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, waa su'aalo wanaagsan. Kulanka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka wadahadalka iyo wadaxaajoodka. Waa lagu khasban yahay in dalkaani doorasho aado, in laga wada heshiiyo, laga wada xaajoodana waa sidii loo baahnaa. In marka kulan Google Dig ah oo golo wasiir isugu yimaadaan oo ka kala socda qeybaha dowladdu waa arrin aad u wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed iyo cid kastoo Soomaaliya qanaanaysa soo dhoweynayso. Dhanka kale, natiijada laga fili karo kulanka arrimo aad adag oo maaragtay ay ku kala kaceen madaxweynayaashii ayaa meesha yaalla. Waxaan filayaa waxa ugu weyn oo lagu heshiin doono oo kulanka kasoo bixi doono inay noqon doonto goobta uu ka dhici doono kulanka madaxdu. Waxaan ogsoonahay in madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in lagu shiro magaalada Garoowe, halka Puntland Saciidane uu ku baaqay in magaalada Muqdisho lagu shiro. Shirkani marka wuxuu soo dhiraanmarin doonaa goobta lagu shiri lahaa, waxaana kasoo bixi doonto in ama la ballaariyo kulankaas ee dhaba ka dhacayo madaxda kusoo biirto ama magaalada Buusamareed mar kale lagu noqdo oo kulankii lagu eeyay.
Inkastoo waqti badan oo la isjiijiido uusan hayn oo waqtigii dastuuriga ahaa ee hay-adaha dowladda federaalka uu dhammaaday, haddana waxay dadka qaar walaac ka qabaan sida madaxda hadda ku heshiin lahaa goobtii lagu kulmi lahaa ay heshiis uga gaari doonaan qodobo markaasi waaweyn oo la xiriira doorashada Soomaaliya. Natiijada kulankan ka soo baxday waxay ku xiran tahay hadba heerka iyo sida ay beesha caalamku culays ugu saarto kooxaha Soomaalida inay xal gaaraan, sida uu qabo Dr. Maxamuud Maxamed Culso oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Shirku horta waa shir wasiireed, haddii la fiiriyana wuxuu ahaa shir ku habboonaay intii aan laisugu tegin shirkii Buusamareebeed oo kale. Shirku habboonaa in la qabto oo marka horena loo diyaariyo madaxda. Qodobada aduu markaas isku hayeen wixii talooyin iyo ra'yo laga bixin karaayo, hase yeeshee hadda waxaa muuqatay marka la fiiriyo shirkii Buusamareebeed iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii khudbadihii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey baarlamaanka, hadaad fiirisid inay aada iyo aada runtii u adag tahay in wasiirada iyo dadka ka qayb galay meesha ay talooyin hadda cusub oo isoo curin karaan amaba ay dhabo u furi karaan lagu heshiin karayo waa ayay u muuqataa inay adag tahay.
Qodobka ugu weyn ee horyaala shirka Baydhabo ayaa ah arrinta gobolka Gado, waana qodobkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku kala tageen magaalada Dhuusan Reeb. Maamulka Jubbaland ayaa ku adkeysanaya inay iyagu maamulaan doorashada gobolka Gado, inkastoo hadda gobolka ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dowladda federaalka ah. Dhinaca kalena, madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka soo jeeda gobolka ayaa ku doodaya in aanan gobolka la hoos geynin maamulka Jubbaland oo haddaba aan gacanta ku haynin. Maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida qodobkaasi loogu furdaamiyo shirka magaalada Baydhabo si dalku doorasho u aado.
Mahadsanid Falastiin oo warbixintaasi inoo diyaarisay, halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Shirkadda samaysa tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay tijaabooyin lagu eegayo in tallaalkani wax u tari karo caruurta da'doodu ka yartahay 17 jirka. Qorshahan oo bilaabmayo bishan aynu ku jirna, ayay cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford sheegeen inay doonayaan in caruurta u dhexeysa 6 jirka ilaa iyo 17 jirka laga tallaali karo xanuunka COVID-19. Tallaalka Pfizer ayaa hadda dalka Britain lagu tallaalaa dadka waayeelka ah. Marka tijaabada la bilaabo, ilaa iyo 204 caruur ayaa lagu eegayaa. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Caruurta qoysaska ku nool deegaamada u dhow jaamacadaha Oxford, cusbitaalka St George's oo London ku yaala, cusbitaalka Southampton iyo cusbitaalka caruurta ee ku yaala magaalada Bristol ayaa laga codsanayaa inay qayb ka qaataan tijaabadan. Dadka ogolaadana waxaa laga codsan doonaa inay buuxiyaan arti su'aalo lagu weydiinayo. Andrew Bowler oo ah professor ku takhasusay xanuunada faafa ee ku dhaca caruurta, ahna madaxa qorshaha tijaabada tallaalka ee jaamacadda Oxford soo saartay, ayaa sheegay in badiba caruurta aanu ku dhicin xanuunka COVID-19 ayna u badan tahay inaanay ku xanuunsan tallaalka lasoo wado. Laakiin buu yidhi waxaa muhiim ah in la helo nidaam ammaan ah kana xakamayn kara da'yarta xanuunka COVID-19. Caasha Cambaruud Maxamed Xaashi oo ah kalkaalisa caafimaad oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain ayaan weydiiyey bal sida ay waalidiintu u soo dhaweyn karaan tallaal noocan ah iyadoo marka horeba ay jirto cabsi guud oo laga qabo tallaalada.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Horta guud ahaanba tallaalada caruurta la siiyo nooc kastaba ha ahaadaane, waalidiintu hadday yihiin Soomaali iyo hadday yihiin ajnabiba sida dadka Ingiriiska ah ee aan waddankan la deganahay, tallaalada kuma qasoona. Oo xitaa waxaa jirtay marar badan oo sida tallaalka jadeecada ama tallaalo badan la oran jiray caruurta waa laga tallaalayaa intaana cudurkani dhicin ka hor, oo dhammaan waalidiinta ay ka cadajiyeen. Haddaba waxaa yimi tallaalkan COVID-19-ka la yidhi imka caruurta la siinayaa, waxaana lagu tijaabinayaa 300 oo caruur ah. Tallaalkan horta sidaa degdeg buu u soo baxay, wax tijaabo ana lama samaynin. Marka waxaa iyadu kaloo jirta caqabad kale oo isaga tallaalka sii xoojinaysa, oo ah guud ahaan dadkii waayeelka ahaa isagana iyakana tallaalka loogu talagalay ee jaaliyadaha laga badan yahay sida Soomaalida Ingiriiska ku dhaqan, waxay aaminsan yihiin tallaalkan in maadooyin xalaali aanay ku jirin sidoo kale aanay munaasib ahayn. Taasna waxay keenaysaa caqabad ahayn caruurtii, haddii waayeelkii aanay rabin inay caruurtiina caruuroodiina aanay u ogolaanaynin. Laakiin aniga caasha ahaan marka aan eego khibradayda yara gaaban, waxay la tahay waalidiinta inaanay ku degdegi doonin tallaalkan caruurta la siin doono. Waxaana loo baahan yahay baaritaan badan in lagu sameeyo si loo hubsado tallaalkan inuu munaasib ku yahay caruurta.
Xilligan la joogo lama siiyay imika tallaalka dhalinta ay da'doodu ka yartahay 18 iyo caruurtaba. Tallaalka Pfizer BioNTech ayaa la siiyaa dhalinta da'doodu ka weyn tahay 16 jir, welina lama siinin qof ka yar da'daas xataa haddii ay u muuqdaan inay u baahan yihiin. Bilowgii toddobaadkan ayuu ku-xigeenka madaxa dawooyinka Britain Professor Jonathan Fantam uu u sheegay warbaahinta inay socdaan tijaabooyin lagu eegayo tallaal ku haboon caruurta ayna dhici karto in la siiyo liisamo. Jaamacadda Oxford ayaa ugu horeysa goobaha ugu horeeya ee lagu baarayo tallaalkaasi la doonayo in la siiyo da'da u dhexaysa 6 jir ilaa iyo 17 jir. دينا عكلا ورخ كوفيد استغالي التمانية بريتان حقاياها لمها ديبادة الرعب دومانيكا يا كهر يمي قرشيها إسوشي ديان حبناها بارلمانكا وغتشرا حسبك ترادها يا oo ay ku doonayaan in la muddeeyo xilliga la khafiifinayo bandooda saaran mandaqada England isagoo sheegay in ay dawladdu feejignaan doonto kooxda la yiraahdo ururka kasoo kabashada COVID-19 ayaa soo jeediyay in dhammaan xayiraadaha la qaado dabayaaqada bisha April masraab ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaal ku shaqayn doono aanse loo baahnayn ayuu yiri in laga hordego Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalli geliya
weli wararka la xiriira xanuunkaasi COVID-19 ayaynu ku guda jirnaaye gobolka victoria ee dalka australia ayaa maalintii saddexaad ku jira xayiraad adag oo la saaray taasi oo saameyn ku yeelatay dhammaan goobaha waxbarashada ee iskuullada masaajidada iyo xafladihii aroosyada oo la mamnuucay haddaba sheekh ciise muuse oo madax u ah imaamiyada guud ee gobolka ayaa wariyaha v o a ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo uga waramay saameynta ay xayiraadani ku yeelanayso
masaajidada shaciise waxaan la soconaa in xayiraadii la saaray gobolka victoria ay saameyn ku yeelatay masaajidda iyo weliba arrimihii guurka oo istaageen oo gebi ahaanba la joojiyey waxaa keliya la ogolaaday aaska oo 10 qof lagu soo koobay arrintan marka waxaan la soconaa in melbourne iyo gobolka victoria masaajidda muddo ay xirnaayeen xayiraadii hore ee sanadkii tegay sidee bay marka u saameynaysaa muslimiinta gaar ahaan soomaalida
ibraahim oo horta arrintaani saameyn way yeelanaysaa laakiin ma yeelanayso sida tii hore oo kale tii hore 7-8 biloodaa lagu jiray laakiin tan waxay kaga yar tahay oo saameynteedu ku fududdahay inay tahay 5 maalin oo keliya 5 maalin waa wax la tirin karo oo dhammaanaya masaajidadana salaada jimcada ugu muhiimsan oo dadku isu yimaadaan rajo waxaan ka qabnaa in 5 berri markay dhabaato kolleba khamiista ama meelahaas inuu dowladdu halkaan ay go-aan ka soo saarto oo sida wax isuba bedeleen la eego marka rajo waxaan ka qabnaa in jimcaha soo socota aan soo noqono oo masaajidadeena ku tukanno waa rajo aan qabno wey rajadana inay xumaato ma fiicna
waa gartay marka dabcan dadku waxay aada ula socdeen in maxay ahayd masaajidda sanadkii hore ramadaantii hore dhan guryaha lagu dukaday oo masaajidda ay xirnaayeen haddana bishii ramadaan waa nagu soo aadan tahay ma la dhihi karaa marka caqabad weyn bay ku noqon kartaa haddii xayiraadan ay lugta la gasho bishii ramadaan
horta waxaan shaki ka jirin haddii sidii sanadkii hore ramadaanka uu noqdo oo dadkii ay ramadaan waayaan oo masaajidada ay xiran yihiin wuu arrin aada iyo aada culus ay noqonaysaa annagu waa ku dadaalaynaa dadka in la qaboojiyo oo looga sheekeeyo nafta in la dejiyo oo aan la kululaanin oo waxii dhacaya way dhacayaan waxba lagama celin karo intiiba biniaadamka awooddiisu meel bay ku eg tahay laakiin waxaan rajo aan weli qabno waxaa weeye inaan la noqon sidii sanadkii hore
waaye dhanka kale maadaama si emergency ama si kadis ah ugu dhawaaqay premier ka maalintii jimcada la soo dhaafay in gobolka Shimbir xayiraad uu galay. Waxaan la soconaa inta badan aroosyadu waxay dhacaan maalmaha sabtida iyo axada, dad badan oo Soomaaliya oo qorsheynayay in sabtidii la soo dhaafay iyo jimcihii ay aroos dhigan lahaayeen uu saameeyay arintaas. Ka waran maadaama Sheikh Ciise adigu baad ka mid tahay dadka aroosyadan iyo nikaaxa sameeya.
Wallaahi Ibraahim, dhibaataas way jirtaa. Qofku tala galay inuu guri galo oo gabar iyo wiil midku ahaababa wax qorshahoodu ay samaysteen oo haddana la yiri lama qaban karo oo arooskii ma jiro, waa runtii waa culays ayay qofka ku tahay. Laakiin waxaan waxba lagama qaban karin, waxba lagama qaban karo weye. Sabarka waxa qur-aanka, kelmadda sabarka waxa qur-aanka ugu badan tahay waxa weeye bini aadamka waxyaaba badan baa soo maraya. Marka waa inu xajiyaa oo una ka daba tuurin dhibkii dhacay iyo wixii mushkilo ku yimi, inuunan yani oohin meesha la fariisan, taasaa loo diidayaa. waxaa hadii jeelaya wastaciinu bisabri wasalaa, salaada iyo rabada iyo sabarkaba kaalmaysta oo wax ka dhiga. Marka nin jira weye, laakiin anigu waxaan ku talin lahaa dadka Soomaalida sida hadda ninkii cadaanka sheekadiisu sameeyo kale, maalintii sabti ahayd ayay bilaabanaysay shanta cisho oon waxba laysu imaan karin. Maalin buu soo hormariyey rasuulaha hadda kadib ha sameeyaan arintaas oo kale. maalintii ay aroos leeyihiin haddii lagu dhawaaqay in la xaroodo oon laysu imaan karin, hadda daneen ninkii lacag bay siiyeen, meesha ay ku dhiganyaan lacag bay ka bixiyeen, maalin kale kasoo ka dhigan karaanoo ay hawshii habaysan karaan. marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa in una sanadkan sanadkii hore kale una noqon oo mid ka khafiifsan, mid aad u khafiifsan inuu noqdo, ama cudurkaba Ilaahay inuu naga saaro ayaan Ilaahay ka baryaynaa meel kastan joogo.
aad uma sata shaciise.
halkani waa VOA Washington. mas-uuliyiin wadashada dawladda waddanka Masar ayaa sheegay in uu burburay wadahadalkii u dhaxeeyay dalalka Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee ku aadanaa muranka biyo-xireenka ay dawladda Itoobiya ka dhistay wabiga Nile iyo muddada ay buuxinayso. wariyaha VOA da ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
dawladda Masar ayaa xaqiijisay in ay guuldareysteen wadahadalladii biyo-xireenka Itoobiya ee u dhaxeeyay dawladaha Masar, Suudaan iyo Itoobiya. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira, Saamix Shukri, ayaa u sheegay TV-ga qaranka dalkiisa in ay fashilmeen waanwaantii u dhaxeysay dalalka Masar, Suudaan iyo Itoobiya. sidoo kale warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa lagu sheegay wadahadalladii u socday xukuumadaha Qaahira, Khartuum iyo Addis Ababa in ay guuldareysteen iyadoo aan ka soo bixin wax natiijo ah oo xal u noqon kara xiisadda biyo-xireenka Itoobiya. dawladda Masar waxay qudareynaysaa in wadahadallada dib ay u bilowdaan marka hoggaanka Midowga Afrika ay la wareegto dawladda Congo, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. dawladda Masar ayaa sheegtay sida daruuri ay u tahay in heshiis qaanuuni ah ay gaaraan saddexda dal ee ku muransan biyaha wabiga Nile ka hor inta aysan dawladda Itoobiya aysan buuxin kaydadka biyo-xireenkeeda. hadalka ka soo baxay xukuumadda Qaahira ayaa imaanaya xilli weli dawladda Itoobiya ay ku adkaysanayso in ay sii wado buuxinta biyo-xireenkeeda bartamaha sanadkani. sidoo kale dawladda Suudaan ayaa dhowaan ugu baaqday qaramada midoobay, midowga Yurub iyo dawladda Maraykanka in ay soo farageliyaan xisadda biyo-xireenka Itoobiya si loo gaaro heshiis rasmi ah. arbacadii la soo dhaafay ayay dawladda Itoobiya sheegtay in ay bilaabayso bisha Juulaay ee sanadkani marxaladda labaad ee buuxinta biyo-xireenkeeda, taasoo si weyn walaac ay ugu muujiyeen dawladaha Masar iyo Suudaan. wadahadalada u dhaxeeyay dowladaha ku muransan biyaha wabiga Nile ayaa soo bilowday tan iyo markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenkeeda sanadii 2011-kii waxaana garwadeed ka ahaa dowladda Mareykanka iyo Ururka Midowga Afrika. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa u arka biyo xireenka Ethiopia mid saameyn xun ku yeelanaya qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile, halka dowladda Ethiopia ay sheegtay in biyo xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Ciise Muuse oo ka tirsan imaamiyada gobolka Victoria ee dalka Australia oo magaalada Melbourne ugu warramayay wariyaha VOA qaaradda Australia Ibrahim Cumar Bafo. Waa hagaag dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay.
inni aroornimo dhigistaa waa naga intaa waxa idin la socodsiinayay sahre ciid la nur yaaniga waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Mom. VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Security forces in Myanmar deployed armored vehicles in major cities and cut internet access on Monday after protests over this month's coup and the detention of leader Aung San Suu Kyi drew hundreds of thousands on the streets. Suu Kyi's detention on charges of illegally importing 6 walkie-talkie radios is due to expire Monday. Police opened fire to disperse protesters at a power plant in northern Myanmar Sunday during a 9th day of demonstrations against the February 1st coup, which saw the detention of the leaders of Suu Kyi's ruling National League for Democracy. Shortly after midnight, residents in Myanmar reported an internet outage. They said all 4 telecommunications networks were inaccessible from the early hours of Monday morning. Western embassies from the European Union, the United Kingdom, Canada, and 11 other nations issued a statement late Sunday calling on security forces to refrain from violence against demonstrators and civilians who were protesting the overthrow of their legitimate government. United Nations Secretary General Antonio Guterres has called on the ruling junta to make sure peaceful assembly is respected and demonstrators are not subjected to reprisals. Russian President Vladimir Putin accused Western powers of using jailed opposition figure Alexei Navalny to try to contain Russia, saying Russia's recent successes include the development of the Sputnik V coronavirus vaccine, and they're starting to irritate Moscow's opponents. His remarks came amid word that a series of videos of pro-Putin flash mobs, broadcast by state-controlled media and posted online, were staged. Independent media outlets in Russia, the governing United Russia Party, issued instructions for the videos to be recorded. More at voanews.com. This is VOA News. Heavy fighting between Houthi rebels and Yemeni government forces raged on, extending a week on violence in the strategic part of Marib, according to Yemeni officials. With dozens killed, the fighting has cast major doubt over UN-led efforts to restart negotiations to end years of civil war. The Iranian-backed rebels earlier this month renewed their attacks on the oil-rich province. It's an anti-Houthi stronghold held by the internationally recognized government. Yemen's war started in 2014 when the rebels seized the capital and much of the country's north. A Saudi-led U.S.-backed intervened and a month later to dislodge the Houthis and restore the internationally recognized government. The conflict has killed about 130,000 people and spawned the world's worst humanitarian disaster. The number of new U.S. coronavirus cases has fallen below 100,000 in recent days, but health officials continue to warn the pandemic is far from under control. The United States, with more reported COVID-19 deaths and more infections than any other country, have been recording more than 200,000 new cases a day in December, and the figure swelled to about 250,000 in January, according to Johns Hopkins University. On Friday and Saturday, however, the number of new cases dipped below 100,000 each day. Still, Dr. Rochelle Walensky, director of the Centers for Disease Control and Prevention, said the latest figures, including 1,500 to 3,500 more deaths a day, are 2.5 times the figures the country was recording just last summer. The U.S. has recorded more than 27.6 million virus cases and more than 484,000 deaths, according to Johns Hopkins data. Rescuers pulled out 9 more bodies from the site of a flash flood in the Himalayan region of northern India Sunday, a week after the disaster struck, bringing the death toll to at least 50, with more than 150 people still missing. The flash flood, triggered by what scientists said could have been a large avalanche of glacier ice and water, rock, and debris surging down the river valley, destroying dams and bridges. Rescuers are using heavy digging machinery in a race to free dozens of dam construction workers trapped in an underground tunnel connected to a hydroelectric project being built by the government-owned National Thermal Power Corporation. There is more at voanews.com. Again, that is voanews.com via remote. I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Bate in Washington. Today is Monday, February 15, and here are some of the stories we are covering. Guinea confirms a new Ebola outbreak near its border with Liberia.
The government has confirmed that there is some Ebola cases that have been identified in the southeast region of Guinea in the city of Nzérékoré. So far, we have identified 7 cases, and among those 7 cases, 3 are already died.
Liberia goes on high alert to avoid an Ebola repeat of 2014. Somali political leaders are at odds on election schedule. Lesotho's health ministry comments on ongoing health workers' strike and widening division between Kenya's president and his deputy.
Yeah, we are either together or we are apart, but you cannot come and take credit and then at the same time insult those you are together with.
And Africa's oldest leader celebrates 80th birthday. Those stories plus Samson O'Malley's thoughts are coming up on Daybreak Africa. The government of Guinea has confirmed a new Ebola outbreak in the city of Nzérékoré near its border with Liberia. Nzérékoré was the ground zero of the 2014 Ebola outbreak in West Africa that killed more than 11,000 people. Guinea's Information Minister Amara Sampare says 3 people have already died from the 7 confirmed cases.
The government has confirmed today by a statement that there is some Ebola cases that have been identified in the southeast region of Guinea in the city of Nzérékoré. And so far, we have identified 7 cases, all more than 25 years old, and it is 4 men and 3 women. And among those 7 cases, 3 are already died.
So what is the Guinean government doing now about this news?
The government, through the Minister of Health, has organized an emergency meeting today with all the technical partners of Guinea to take a certain number of measures in terms of controlling the spread of the epidemic. So they have decided to isolate all the suspect cases in the Nzérékoré CTP to investigate on the cases to make sure that we don't have any other suspect case, and we need to identify also all the contact people. They have already sent an investigation mission in Nzérékoré, in Gweke, and we have already put in place a kind of a coordination committee with all the technical partners and the World Health Organization.
I'm sure the Guinean government is quite aware about this same region. I think it's Nzérékoré. This is the same area where the 2013 Ebola broke out. What is going on there?
It is difficult to say it right now. As I explained to you, there is a mission, an investigation mission that is already on its way to try to understand what is going on over there. And you're right, the area, the Nzérékoré city, the Nzérékoré region is very near to the Gikedou region, where the last Ebola epidemic took place in Guinea. So let's wait until this mission comes back with conclusions.
The Liberian Ministry of Health, or the Liberian government, President George Weah, has given a mandate to health authorities there to be on heightened alert about the situation in Nzérékoré.
I mean, it's a normal decision from our neighbor, because, you know, in Africa, people move all over the border because they have a lot of cultural and social activity together. So it is normal from the Liberian government to urge the medical staff and all the health system in Liberia to be ready in case of any suspect identified person in the Liberian country.
Thank you very much again, Mr. Sampare. It's so nice to talk with you.
Thank you, James.
That was Amara Sampare, Guinea's Information Minister. He was speaking with us from the capital, Conakry. Liberian President George Weah has told his country's health authorities to increase epi-surveillance and preventive activities in the wake of the reported new Ebola outbreak in Guinea. Chief Medical Officer Dr. Francis Carter says President Weah wants to make sure that Liberia is acting proactively to avoid an epidemic crisis such as the Ebola outbreak of 2014.
James, thank you so much. I think one of the things that have happened is the fact that we are going through COVID and Ebola is not strange to us. So upon hearing the information, the minister alerted the president, informed the president of what was going on. And based on that, the team immediately began to look at all of the system that we have in place. Since there's no case in Liberia, basically the National Public Health Institute is going to look at the surveillance system along the border. And then when we have a case, if we were to have a case, then the ministry response team will come in. But we are dusting up the papers. We are working with the various county health officers along the border, and we are basically putting our surveillance system in place.
Does it mean Liberia is considering closing its borders with Guinea?
Not really, James. The thing here is that the border between Liberia and Guinea is the poorest border. So there is no way to say you are shutting down the border. And if we were to do that, it is going to negate the fact that we may have people coming through the bypasses, and it's going to make it difficult for us. So we are going to look at what is happening along the borderline, keep the border open, put our monitoring system in place. When we fought Ebola, it took the community to help us in defeating Ebola. So we're going to put back in place the community structures along the border, and that will help us in making sure that if we were to have anyone that comes in with a sign of symptoms, we can quickly pick up that person, begin contact tracing, and put a necessary system in place. So, no, we do not intend to shut down the borders now.
If I remember clearly, this area of Guinea is where it was believed that the 2014 Ebola case might have originated. In case this comes to be very serious, what do you think the lessons that Liberia learned from 2014 that can be applied?
Thank you so much, James. And I think one of the best things that we have done is that based on the experience from 2014, Liberia has always been on the alert. And so even with COVID, we were able to deploy some of the strategies that were used during 2014 that have helped Liberia to maintain our COVID rate in this country. So basically, the fact that we have still some of the experts that deal with the Ebola cases, the community structure is still in place, and everything else is in place. What we are doing now is making sure that we put those systems in place and monitor our border communities. There is an interaction now between, like for example, the Nimba County area, because this case is from the Jericho. The first case that we had came from the Gekedu area. It's not too far, but it's the same area. So basically, we are doing everything we can to make sure that the borders are safe, surveillance system is increased, and if we were to have any case, definitely Liberia is prepared to make sure that we diagnose that case and begin all of the management that we can put in place to contain a spread in this country.
Thank you so much, Dr. Carter. So nice to talk with you.
Thank you so much, James, and look forward to talking to you again.
Dr. Francis Carter is Liberia's Chief Medical Officer. He was speaking with us from the capital, Monrovia. Members of Somalia's opposition groups say they will hold a peaceful protest later this week against President Mohamed Abdullahi Farmajo's government over delayed elections. Mohamed Kahir reports from Mogadishu.
The coalition of Somalia's opposition presidential candidates announced the protest against the leadership of President Mohamed Abdullahi Farmajo. The president, who is known by his nickname Farmajo, has been seeking a second 4-year term, but the parliament has ruled out an extension. Farmajo's term ended last week without a clear plan on presidential and parliamentary elections. His government and the state leaders have failed to make a headway on the issue. Speaking during a press briefing in the capital Mogadishu, the chairman of the opposition presidential candidate Sheikh Sharif Sheikh Ahmed said the peaceful demonstration is as a result of the government's failure to conduct elections on a stipulated time. He says the opposition political parties resolved to conduct a peaceful demonstration this Friday against the federal government's failure to conduct transparent polls, improve security and political stability in the Horn of African nation. Former President Hassan Sheikh Mahmoud, who is among those eyeing the top office, called on the international partners, including the United States, to help Somalia towards the realization of peaceful democratic state. Mahmoud says they expect the international community to be part of the solution and not the problem through engaging the leaders who complicate the ongoing impasse among the Somali political stakeholders. As the dispute continues, civil society groups are urging the leaders to avoid actions that escalate already tense political environment. Hassan Mudane is the Associate Director of Horn Institute for Peace and Development. Hassan Mudane says it is very clear President Farmajo's government failed to conduct the polls on time, but is also responsible on the opposition side to call for a protest amid the surge of COVID-19 cases in the country. He says there is also a risk of increased explosive attacks in the capital, Mogadishu. The international community urged Somali leaders to avoid unilateral actions and proceed quickly to agree on implementing September 2020 electoral deal, which will allow 101 delegates to select members of parliament. They will in turn choose the next head of state. Farmajo has accused the opposition leaders of backing out of the deal. Hamid Kaye for VOA News in Mogadishu, Somalia.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Botti in Washington. Today is Monday, February 15th. The divide between Kenyan President Uhuru Kenyatta and his deputy William Ruto appears to be growing by the day. Last week, President Kenyatta publicly asked his deputy to consider resigning from office instead of criticizing the government from within. As Atieno Odhiambo reports from Nairobi, Deputy President Ruto has responded saying he will not resign because he's performing his duties as guaranteed under the Kenyan constitution.
Speaking last week, President Kenyatta accused Deputy President Ruto of absconding his duties and instead focusing on campaigning for the 2022 presidential contest. President Kenyatta also accused Ruto of continually criticizing the government while at the same time highlighting its successful projects in his campaigns. In another rebuke over the weekend, a visibly angered President Kenyatta lashed out at his deputy for criticizing the Building Bridges initiative that seeks to amend the country's constitution. He says there's no need to incite Kenyans to fight amongst themselves. On one hand, he's saying the government has failed. On the other hand, he's saying we as a government has done this and that development. How many governments are there? There's only one government, and you must embrace all the goods and bads. It is either that or you resign and let those willing to do the job continue. He adds,
yeah, we are either together or we are apart, but you cannot come and take credit and then at the same time insult me.
Deputy President William Ruto over the weekend dismissed President Kenyatta's call for his resignation. He said most of his duties as Deputy President have been reassigned to Interior Minister Fred Matiang'i. However, Ruto says he's not in any competition with President Kenyatta and will continue to respect the President and his decisions.
There is no contest between me and my boss, and I respect the decision of the President. And the president calls the shots. He is in charge, and I have not countermanded any decision. And I will continue to work as Deputy President of the Republic of Kenya because that is my place in the Constitution.
Kenyan political commentator Michael Agwanda explains what he thinks may have caused the row between President Kenyatta and his deputy.
The row between President Uhuru Kenyatta and the Deputy President, Dr. William Somaya Ruto, is now in the public domain. This began as a result of the party wrangles that began as soon as our 2017 election was over. And it has escalated to a point where basically the Deputy President is not attending government functions, and now it is having a lot of negative words coming from the President, and we are seeing the Deputy President taking a very firm ground response.
There is a Member of Parliament, Aden Duale, is calling for reconciliation. He says the deteriorating relations between the two and their allies by extension has become a major concern, and he fears the escalation could destabilize the government and threaten the unity of the country ahead of the 2022 polls.
It's very unfortunate, it's very sad, if today you as the leaders of this country are causing a lot of division within our party the last 2 years, until that division is affecting the running of government, the running of our country, the stability of political parties.
President Kenyatta may want his deputy to resign, but analysts say he cannot fire Ruto because the 2010 constitution allows for a joint leadership comprising the president and his deputy, who are elected as one unit. Hence, the only way the deputy can be removed is by him stepping down or through an impeachment. Some opposition members of parliament made attempts recently to bring impeachment motion against Deputy President Ruto, but it did not go far. Atieno Odhiambo, VOA Daybreak Africa, in Nairobi, Kenya.
A spokesperson for Lesotho's health ministry says the government is concerned about ongoing health workers' strike. Nurses at Queen Mamo Hato Memorial Hospital, also known as Sepong, have been on strike for 2 weeks because they say they are being paid less than their counterparts at government-owned health institutions in violation of the so-called public-private partnership agreement. Upanstan Pamanetwela is Director of Human Resources at the Lesotho Ministry of Health.
The government of Lesotho is deeply concerned about the ongoing strike at Queen Mamo Hato Memorial Hospital, because the strike defeats the purpose of Queen Mamo Hato Memorial Hospital's existence, which is intended to deliver the health services to Basotho and the health services at a tertiary level.
The workers also say or claim that employees at Sepong are treating COVID-19 patients, work that they say other government clinics are not able to do, but yet they are paid less.
As far as Sepong has or is paying the workers, the amount of salaries lower than that of the government employees, yes, it is violating the agreement. So the agreement is not violated by the government of Lesotho, because the government of Lesotho is not paying the salaries of the Tsepong staff. Remember, these are the Tsepong or Queen Mamo Hato Memorial Hospital employees. They are not the government of Lesotho employees. But Queen Mamo Hato Memorial Hospital or Tsepong, as the operator of that hospital, is obliged, as per the agreement, not to make the workers worse off compared to the workers in the government sector. So as far as Tsepong pays them lower than what the government offers to its employees, then it is violating the PPP agreement.
Do you think this is a dispute that should be handled by Lesotho's labor court?
Let me say to you, James, you know, any labor dispute, if not resolved internally between the employees and the employer, it could always be referred to the Directorate of Dispute Resolution, which is the DDPR. It could always be referred there. So from there, all the necessary steps until it reaches to the labor court could be taken. So if the employees are having a desire to do that, they have the opportunity or they have the chances to push up to the level of the labor court. In fact, this is a dispute between the Tsepong Pty Ltd. and its employees. The government is only coming into the picture, intervening or trying to intervene, because it is its concern that the services are rendered at Tsepong.
Upansan Pamanetwela is Director of Human Resources at the Lesotho Ministry of Health. She was speaking with us from the capital, Maseru. Africa's oldest and second longest serving leader, Cameroonian President Paul Biya, celebrated his 88th birthday February 13. Ceremonies were organized in Cameroon's major towns, with loyal government ministers and young people pledging their support, while those opposed to his 50-year rule demanded that the octogenarian hand over power. As Moki Edwin Kizika reports from Yaoundé, Biya is blamed by some for the several crises his country is facing, but his supporters say he is a God-sent leader.
Thousands of youths at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex sing an anniversary song wishing 88-year-old Cameroonian President Paul Biya long life and good health. The young people said they were invited for the anniversary celebration by Cameroon's government. Among them is 28-year-old Fatimatu Iyawa, president of the Cameroon National Youth Council. She says Biya works tirelessly to improve Cameroon.
We are here to wish him a happy birthday because it is not everybody who is so lucky to have his age. He's our patriarch, he's an example, he's a role model for the Cameroonian young people. We have modern sports infrastructure that he put at the disposal of the Cameroonian young people. There are schools, universities with modern equipment that he put at the disposal of the Cameroonian young people.
24-year-old Ernestine Makoke, another member of the Youth Council, says she does not see any reason to celebrate Biya's 88th birthday. She says it is unhealthy for a man at an advanced age to hang on to power.
It's been too long in power since 1982. We've had just one president. Look at a country like America. From 1982 to 2021, they've had 7 presidents. In my country, for the sake of democracy, governance, accountability, peace and nation building, I would have preferred that at least we have a second president, at least for a change.
Moki Edwin Kinzuka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with mixed martial arts, where undisputed welterweight champion Nigerian-American Kamaru Usman cemented his position at the top of the 170-pound division by beating top contender Gilbert Burns at the UFC 258 in Las Vegas. Kamaru Usman, who is popularly known as the Nigerian Nightmare, stopped Gilbert Burns with punches 34 seconds into the third round, taking his record to 18-1, defending his title for the third time and breaking Georges St. Pierre's consecutive welterweight victories record in the process. The two rivals were formerly teammates at Florida Gym Sanford. After the result was announced, the pair shared an embrace in the middle of the octagon, with Burns in tears and Usman appearing to fight off emotions of his own.
Every day we work, and my coach says it to me all the time, be present in there. You know, and I tried to be present in there today. This one was very, very hard for me today. But, you know, I just tried to stay present, and the results and all the accolades are just going to pile up over time.
Usman now owns the longest winning streak in UFC welterweight history, with a victory over Burns on Saturday. And on to athletics, where Kenyan long-distance runner, who specializes in the 3,000-meter steeplechase, Beatrice Chepkoech, now owns 2 world records. On Sunday, the Kenyan distance runner, who set the world record in the steeplechase in 2018, broke the women's world record in the 5,000 at the Monaco Run by completing the road race in 14 minutes, 43 seconds. Pending ratification, the victory improves on the previous 14 minutes, 48 seconds record set by Caroline Kipkuri in a mixed gender race, and a women's only record of 14 minutes 44 seconds set by Sifan Hassan in 2019.
I'm so happy because I didn't expect. I have started doing it. It was so good, even though there was a lot of wounds. I tried it a lot to follow my pacemaker, and then everything was so perfect.
In the men's category, Ugandan's Joshua Cheptegei, the 10,000 meters world champion on the track, won the men's race in 13 minutes, 14 seconds. He set the men's 5,000 kilometer record of 12 minutes, 51 seconds in Monaco last year.
It was really a good race, but the wind was incredibly difficult to break. I just feel that I have to, you know, run the best way I used to always run. And I didn't want something to distract me, especially with the gloves. And, you know, something small can distract your motivation and your mindset. So I just wanted to just run and defend the title.
And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a nice day. And that's it for this Monday, February 15th edition of Daybreak Africa. I'm James Barthe in Washington, wishing that you will have a great week.